Download it from ilovezedmusic.com.
Sweet song on a sweet beat for that baby play this. Manawa.
Nakaba exi.
Nakaba.
Know that son.
Nakaba.
Nice
Karimo Bushandin and Enzodi Raine. Young Sakura Papati Raine. Ukuti no kutampamu, no kutina vantukum winamu. Putting an aerolesha, a taping a carilo kuroshai. No, come on to come out, take and coffee. Papa Paris of Ukaba Sakumate, Shapangum Piramuchivansa. Pafi panga kukwewe fiati lowe te ula sala puka mairundi no munole.
Papa, panga pia puwa kufiamba na futi.
Alekama exi.
Papa, panga pia puwa kufiamba na futi.
Imwena kaba exi.
Wapia mwona vya mbisha kare wangu. Kare wangu wapi panga na vya
no that son, umfa. Pali nomba ex aliba mutocha. Kumutima wakwe mulilo mocha. Karenti nga twala katula iwesha. Rizon ya kwe bakunu moju tamwesha. Sikala kukalipa tafyaka pwepo. Kulolela uzakafana mpepo. Kale wangwa paso metali sangwa. Don't waste time umofoni ya mbapo. I'm the same guy wapalusaka. Twisi pali nomba nga ule umfasha. Ukushula nalitusha. Na katundu kumutima nalitusha.
Apa,
mona,
fiamba na futi.
Alekama exi.
Apa, fiamba na futi.
Imwena kaba exi. Alekama exi.
Wapia mona fiambisha, kare wangu. Kare wangu, wapipanga na fiamba na umbia chelwa. Wangu kachelwa. Wapia mona fiambisha.
Kanya she took me for granted ya pakava. Nalila kamana na kokakama. Ale mfa kwa tinpa mkoshiwa mukama. Ale nsula kanshiwa mbivale tantama. Na chupo kubwele la forget. Na fipo kubwesha nyateti. Abanga fiapwa kufyamba na futi. Ya makale wangu mamite kuwa na peti. Wapiamo wansanga na new bay. Na tufuma kwa tikasu wapa new day. Shakuwe pia power ya gloria. Walefi panga sana ghetto chivoli.
Panga vyapwa kufyamba na futi.
Download it from ilovezedmusic.com.